lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing. Na lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing. Nikiri one last night tulikuwa wawili. Funguka macho kurise ni madem na mini. Ikabaki John Mesman joko zidotizi. Kama ningengezi ya walai ningenyuri ya mimi. Asha jama na dive tende visiti. Ananga mchoche zote mbaka isili. Aminteka niko kwake mbaka evening. Dam na gutuka kana vako kazari gijing. Tako sitake pale mbaka jowangizi steam. Zabwa kibare hizi sites kama waziti. Saka kinyamu malijamu safikisha chill. Kamo jilule vile east tuko busy bees. Na lola dim dim pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi ya fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing. Na lola dim dim pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi ya fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing.
40 deras 40 leso mange usuku mateso. Nko klabu sina uwezo. Nmelewa na simchezo. Mkono kiza benzo zinavutia warembo. Moja kakuja na tembe kaiseti kwa tembo. Tukafika mtaa na sezi kuambia ni aje. Kidogo minkalala kwa muka sioni curtains. Sioni TV, sioni fridge, sioni garbage. Sioni msupa nkashikanisha dame. Hizi riba nshaisikia, sai menifanyikia. Umbu imekunja mkia, aya ya stai rudia. Story za wa super staki warembo magondi. Msupa neza kupora kupigia di madondi.
Hey, na lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing. Na lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing.
Niko nomo lakini zinakazi mishika. Sura ni awahu lakini tabia ni za Georgina. Kana nikarikaribia kakitaka jina. Taki tabia za kitoto nataka tu za wazima. Badia, badia shiekana iye. Na lola dim dim gani nasi ni yule. Nikakachocha nkona luga mbona nisimkute. She seems so thirsty so mbona nsende anikunye. Hari hari so quick. Efo apo na binta kukip. Nataka iyo cut so wenta kusi. Si ezi give up lakini dinda kugive.
Hey, na lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing. Na lola dim dim, pinga ko dizzing. Nani anda yake na mimi yako fitting. Nimekawai kwanza sai niko busy. Na serereka na ya dia dhani nilichizing.